La générale d'Angote Kilungi Fichadel
Kana nipo mambo ya pwani ya ginapandisha
Mashi
Dozi kitandani ya dinasimika Rani tichibuwa nakatisha
Chi
Tanya kanga mwali ya nafokatika Tamani alelele Alelele Alelele
Madangote Mendes Don
Umenifanya nini mimono mwenzio Mana kwa kosioni Menifunga na sikio
Mishika hapa
Kini kusa huku Kini chumu mimi Kini pusu busu jama
Kubwa ya wakubwa fela Hamisi talenta
Kama kono kono mwenda pole kwenye mchanga Na kupa mkono wa kongole baby we mwamba Hesabu za kukokotoa Umenifunza wewe Wani amisha mikoa Bumbuli kwa ukerewe O mapenzi ni kinywaji softi baridi Wanda nuna Mwenza oni kifaidi O malezi amerithi upande wabizi Mwali nyuma Kama mlima itigi Oka, 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 oka
Nelson Kisanga
Oka, 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 oka
RJ the DJ
Usisitishe chumi tapaka safura
Soda
Nimeambiwa chuzi Unacheza gachura Sachura
Anaruka ruka
Achura
Anajampu jampu
Achura oh
Anaruka ruka
Jamani chura
Anajampu jampu Atete, 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 atete Give out the box Atete, atete Hatete,
Fagilia
Semkwela babu
Fagilia
Eto kumwembe
Idris Gita
Kusema sema kando Ayo mambo ya kinafiki Kama wayaweza mambo Kuja uonyeshe kati chura
Anaruka ruka
Chura
Anajampu jampu
Oh chura
Anaruka ruka
Chura
Anajampu jampu
Hatete, hatete, hatete
Shana mtoto wa Masaki
Adede, adede, adede
Fagiria
Ricardo Momo
Fagiria
Doni ya Madoni Fumbwe
Shante
Inde, inde, inde baby, inde
Aristotle
Inde, 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 inde
Idi Santos
Inde, inde baby, inde
Juma Lokole
Mwana najibingiri
Anabala
Kifudi fudi
Anakusudi